Bitch, I'm him. Bitch, I'm him. Bitch, I'm him. Bitch, I'm him. Pinde ngithi shwi no dala madala ma phaketha jimelo buda badala ngisiza indonga sejerica ngisoze ngawa ntombi yakhe isivalo sami hleli ngivala ithifuna mina ifuna ukubona umhlaba ngibonela ibhola lenento yokudlala bifuna imali ngathi nje mshanalala sengakumacala likhe lamahalo bebethi sengiqedile abuya ngamandla sengijimile ngibonge nothixo nje umdala usangigcinile amonde road abangibone nje ngidimile babethi baphambili abangiboni ngidlulile ntombi yami ugesi kwanami ngijokhekile sihlalo sobukhosi singakuphi ngididekile
mhlawumbe nodolfina manje sayibambile
bitch I'm him bitch I'm him bitch I'm him bitch I'm him
hey bitch I'm him hey bitch I'm him hoy hoy bitch I'm him
ni Avenger ah ay akusenani.